Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana kuri radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Uyu ni umwanya w'agasaro kaburaga umwihari ku kiganiro muri sanga. Nongeye kuba ikaze kandi mbashimira ko mukomeje kuba benshi mu kurikira ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri sanga. Buri cyumweru dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuza abana babo, ariko ntibacike intege bagahura babashakisha. Hari abashakisha abavandimwe babo, hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo. Mu kiganiro cy'uyu munsi murumva umwana umwe utuye mu Bubiligi watwandikiye ashakisha umubyeyi we bamaze imyaka 30 batandukanye. Twaramubonye umubyeyi waduhamagaye ashakisha musaza we batandukaniye mu nkambi ya Nyacyonga dore hashize imyaka 29. Twarabahuje turahumwanya kandi abashakisha abana n'abavandimwe babo.
Agasaro kaburaga kabonetse
mu kiganiro cya kane cy'agasaro kaburaga. Muri buka aho nababwiraga nti iyo udafite amakuru y'umuvandimwe wagiye umureba imyaka ikikaraga uyireba ariko udahumbya agatima kagahora kamushaka, uba uri umuvandimwe. Nka Mukakamanzi Denise watandukanye n'umuvandimwe we bamaze hafi imyaka 3 mu buhungiro, baravanywe mu byabo n'intambara, bari mu nkambi yahitwa Rusine afya Nyacyonga ya Kigali. Mukakamanzi ubu abarizwa mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, akagari ka Ngondore, umudugudu wa Bukamba. Dore uko yashakishaga musaza we.
Yakaremye ni unyumva ndagusuhuza, yakaremye ndagukunda, ndi mushiki wawe ni unyumva ku ijwi rya Amerika, ndi mushiki wawe witwaga Ntawiha, witwa Mukakamanzi Denise. Kwaburaniye ahantu bita Rusine, ndakumenyesha yuko ntihari ndi mushiki wawe niba unyumvi yakaremye. Ngize amahirwe yo kukubona ukaza mu Rwanda tukavugana. Narashatse, narungutse, mfite umuryango w'abana 7 uje mu Rwanda rwose nkakubona, nkagira amahirwe yo kukubona tukabonana tukaganira. Ndacyari mushiki wawe, ndahari.
Nyuma y'ibyumweru 2 umuntu nari nasabye kumfasha gushaka amakuru yakaremye yarampamagaye ambwira ko yamubonye, ampana nimero ze kugira ngo tuzavugane. Narabikoze turavugana, muha amakuru yamushikiwe, ambwira ko yishimye kandi yifuza ko bavugana. Narabahuje baraganira. Allo?
Yego.
Denise, amakuru yawe?
Amakuru yanjye ni meza.
Ngufitiye inkuru nziza. Ni Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Ngufitiye inkuru nziza.
Yego rwose.
Nagira ngo nkubwire ko musaza wawe yakaremye namubonye agasaro kabonetse.
Yowe, Imana ishimwe cyane. Yowe. Bana we, nari mfite ibyiringiro.
Ni byiza kwizera. Reka noneho ndebe, utegereze gato mushake kuri telefone ndebe ko namubona, hanyuma muguhe muvugane. Buretse gato.
Oui,
Gabriel?
Oui, c'est moi.
Ben écoute, cette fois-ci c'est la bonne. Je suis avec ta sœur Denise.
Ah.
Denise?
Yego.
Nguyu musaza wawe ni musuhuzanye.
Yakaremye ndagusuhuza.
Bonjour Denise, comment ça va?
Denise, aravuze ngo uraho umeze ute?
Ndaho ndashima Imana. Imana yuko mubonye yakaremye rwose. Imana ishimwe kuba mubonye.
Elle dit qu'elle est très contente de te retrouver et rend grâce à Dieu.
C'est pareillement. C'est un miracle.
Nawe ngo arishimye cyane, ngo ni nk'igitangaza kibaye.
Igitangaza kibaye pe.
C'est vraiment un miracle de l'entendre après autant d'années. je ne sais pas, c'est incroyable, c'est incroyable.
Nawaragira ati kukumva nyuma y'imyaka yose ni igitangaza ati ni ibintu byandenze cyane rwose.
Arakoze rwose mano we.
Gabriel, il y a aussi ton beau-frère qui veut te parler. Namura mwawe arashaka kugusuhuza.
Nanjye numvaga afite agahinda bitagiri wo ukomoka kuri mudamu wanjye. Nanjye ndishimye cyane kubona mfite mamu wanjye ndishimye, nanjye byandenze sinzi na.
Il dit qu'il se sentait très mal à l'aise de savoir qu'il n'avait pas de beau-frère et qu'il est hyper content d'en avoir un désormais.
Oui. C'est pas vrai pour moi, c'est surréaliste vraiment. C'est merveilleux.
Nawe avuze ko ibyishimo byamurenze ati ni ibintu byiza cyane. Aha rero niho umurimo wanjye urangiriye, akazi kanjye ni uguhuza abantu, ahasigaye muzagira amahoro.
Ariko Imana iguhe umugisha rwose, ndatushimishe cyane.
Murakoze cyane.
Rwose Imana izakomeze kuragire umurimo wawe ukora.
Ndabashimiye.
Agasaro Kaburaga.
Akandi gasaro kaburaga kabonetse mu Rwanda. Umwana w'umuhungu witwa Mungwara Karama wavukiye mu Rwanda mu cyahoze ari komini Ngoma mu mwaka w'1988, akaba yarabonye ababyeyi mu Bubiligi kuva mu mwaka w'1989. Yahamagaye ijwi rya Amerika dusaba kumufasha gushaka umuryango we mu Rwanda. Impapuro yari afite zigaragaza ko yavukiye ahitwa Icyarwa. Nta wundi mubyeyi yari afite uretse nyina yari afitiye izina rimwe gusa, ni Nyiramayira. Kugira ngo tumugereho twifashishije paruwasi ya Ngoma, padiri mukuru Eric Twizigimana twakirana urugwiro ahita atangira kubaza mu bakirisi tube ku buryo nyuma y'amasaha 8 gusa twari tumaze kumenya aho nyina Nyiramayira aherereye. Twamusanze muri paruwasi ya Mukarange mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Dore ikiganiro twagiranye.
Muraho.
Amakuru yanyu?
Ni meza.
Ni nyina wa Mungwara Karama tuvugana?
Yego.
Murakomeye cyane.
Buhoro buhoro.
Nitwa Venuste Nshimiyimana, ndi umunyamakuru ku Ijwi ry'Amerika. Umuhungu wawe Mungwara Karama yaradushatse adusaba kumufasha kumenya niba hari abavandimwe agifite mu Rwanda. Twaragerageje ariko twakugezeho wowe nyina umubyara, namubwiye ndetse byanamushimishije cyane. Ariko se wowe urumva umeze ute?
Ndaho nanjye zamunsohoreza, ariko ndishimye cyane.
Ndumva hari umuntu uri ruhande rwawe.
Ni umukobwa wanjye.
Afite na mushiki we?
Yego.
Mushiki we yitwa nde?
Yitwa Nakure Edite.
Nakure Edite, uraho?
Yaho neza.
Wari uzi ko ufite musaza wawe?
Yego.
Nibyo. Wari ko wari utaramubona?
Nago muzi. Yewe navutse yaragiye hanze.
Insubiza mama wawe gatoya, ndashaka kugira ikintu mubaza.
Ndakumva.
Nagira ngo umbwire muri makeya ukuntu watandukanye n'umwana wawe.
Hari abantu batubyiraga ngo hagiye kuba intambara ngo n'abaturage ngo buri mubyeyi wese ngo asifuze ubugumba.
Abo bantu bari Abanyarwanda, bari Abazungu, bari abantu bwoko ki?
Ari Abanyarwanda.
Ubwo hari mu buhe mwaka?
Muri mirongo cyenda.
Bakababwira ngo ni mutange abana banyu?
Ahubwo jyewe narinjye nacuraga numva ko yapfuye. Najyaga kubaza ku bigo by'abapadiri bakambwira ngo situmuzi.
None se umwana wawe umujyanye wamuhaye inde?
Namuhaye hari abafurere. Hari abafurere bakoraga aho ngaho ku kigo cy'abafurere nyine Butare. noneho rero abantu benshi ko batanze abana
nibyo
noneho uwo mufure arabapakiza imodoka atwana duto nyine cyane ababyeyi benshi barabishishuye nyine ntabwo ari njye gusa mbona bafashe amaminibisi niba ari amaminibisi mbona babashyizemo baragiye.
Hanyuma uwo mufurere waba wibuka izina rye byibuze rimwe?
Ariko yarapfuye ni furere Rene. Rene Joseph yabaga hari I Butare.
Uwo ni furere Rene Joseph de Rook?
Niwe wabajyanye.
Aha, wabwiwe n'iki ko yapfuye?
Nyine naragiye ndabaririza hambere aha ngaha. Iryo tanga nyine ritaraza. Umupadiri umwe arambwira ati uwo mufurere yaranapfuye kandi koko yaranashaje yarakuze. Uwo mufurere niwe wabajyanye ariko yarafatanyije n'umubikira aretse ko ntanamuzi izina.
Umubikira w'umunyarwandakazi cyangwa umuzungukazi?
Umubikira w'umunyarwandakazi niwe waherekeje abo bana ariko simuzi izina rwose.
Avuga ko abajyanye I Kigali, avuga ko
abajyanye kubarera mu gihugu cyabo. Turagenda rero kuri komine turasinya ngo tutanze abana baradusinyisha nuko turagenda.
Icyo gihe utanga umwana wawe yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka itatu. Mwumva ko yari acyonka.
Uramwikuraho acyonka uramutanga?
None se aho kugira ngo amfire mu mazu ako nanjye namuhaye ubuzima bwo kubaho.
Ariko se nkwibarize, hari ikibazo mfite ndashaka kugisubiza ukihorere. Uwo mwana umutanga wowe ubwawe wari ufite imyaka ingahe?
Nari mfite 15.
Oh, wamubyawe ukiri mutoya?
Nari ndi mu wa kabiri sogonderi.
Noneho urumva impamvu nari nkubajije kiriya kibazo?
Yego.
None uwo mwabyaranye mu ngwara karama yamye yuko umwana umutanze?
Twabyaranye se ko namushuguritse nyine kwa kundi ababyeyi kwa kundi abantu bashugurika abana ngenda namoze hubwo.
Ariko ntiwigeze ucika intege imyaka 30 irashize ukirwana ugishakisha uvuga uti umwana wanjye yagiye he?
Ntabwo nigeze ncika intege ahubwo numvise ane yari yatangazo naraye iminsi ibiri yose nasinziye.
Uravuga igihe padiri mukuru yazaga kugushaka?
Ambwiye anzaniye iryo tangazo ko nshakisha ngo mu ngwara karama bashakisha nyina. Naraye nasinziriye ndahangayika cyane numva ibyishimo birandenze.
Birumvikana, birumvikana nk'umubyeyi. Madame Rose Nyiramayira, nagira ngo ngushimire ku bwa kano kanya wahaye Ijwi ry'Amerika tukumenyesha ku muhungu wawe mu ngwara karama de Woya gushakishaga akaba atuye mu Bubiligi. Ndagira ngo mbonereho nshimire cyane padiri mukuru wa paruwasi ya Ngoma muri diocese ya Butare, padiri Eric Twiringimana, batufashije cyane kukugeraho. Nshimire kandi na padiri mukuru wa paruwasi ya Mukarange muri diocese ya Kibungo, Jean d'Amour Tumusenge, nawe wadufashije cyane kugira ngo dushobore kuganira. Nshimire n'umukobwa wawe Nakure waguherekeje kugira ngo nawe avugane n'umuvandimwe we. Tuzagerageza kureba ukuntu twabahuza kugira ngo muganire mugira amahoro.
Urakoze, Imana iguhe umugisha kubwo bwitange uri kudukorera.
Mu kiganiro gitaha tuzabahuza bombi baganire, abatuye Cyarwa Sumo na Cyarwa Kimana. Mwumva Ijwi ry'Amerika, mukomere.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ikiganiro Gasaro Kaburaga umugereka wa Murisanga igihe kirageze ngo duhe umwanya abashakisha babo turahera mu Bufaransa umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda wa harerewe amazi guhabwa abandi babyeyi bamurera arashakisha uwo baba bafitanye isano uri mu Rwanda amazina yanditse muri passport ye ni Uwimana Mukantwari nyina yitwa Eugenia Mukantahigwa yavukiye imururu mu cyahoze ari commune Kimbogo muri prefecture ya Cyangugu ubu ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda habiyaremye Fabiani wigeze kuyobora commune ya Kimbogo niwe watanze icyemezo nirangamuntu yuzuye witwa Kabera ashobora kuba ari se cyangwa sekuru uwitwa Hakizamungu Jean Baptiste niwe washyize umukono ku cyemezo cyamutanze afatanije na Frère René Joseph de Rouc uwo akaba yari mu frère w'umushariti waba azi Eugenia Mukantahigwa w'imururu cyangwa se abavandimwe be yegera umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri ako karere amuha makuru umwana we witwa Uwimana Mukantwari tumufashe gushaka Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Tugume mu Rwanda mu murenge wa Rukozo akagari ka Buraro mudugudu wa Kabgayi mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru uwitwa Ayirwanda Emmanuel hararangisha abavandimwe be bamaze imyaka 28 batandukanye.
Cyangwa nshakisha niba ari umuntu wanjye hari umuhungu n'umukobwa. Umuhungu yitwaga Ndayisaba, umukobwa akitwa Nyirangezimana. Niyo mazina yabo bakundaga guhamagarwa.
Ntabwo bari babatije?
Ntabwo ndumva batari bakabatijwe.
Okay, mwatandukanye ryari, mwatandukaniye he?
Mbo twatandukanye ndumva ari mu 1993. Kuko twabuze ababyeyi muri 1992 duhungira ahitwa Imurambi. Ubwo abandi bana bari imfubyi bagendeye Imurambi aho ngaho mu nkambi. Twebwe nyine kubera ko sogokuru na data wacu ntabwo bemeye ko abo bana bagenda, barabyanze. Duhungutse tugeze iwacu mu rugo, ubwo biba ngombwa ko bemera ko babajyana babajyanira kuri komini.
Uravuga ngo biba ngombwa ko babajyana he kandi bande?
Iyo miryango yajyanaga abana b'imfubyi ikomeje kubakurikirana, biba ngombwa ko babajyana kuri komine hanyuma barabajyana.
Iyo miryango ni iyihe, amazina yayo?
Ntabwo nayimenya rwose, ntabwo namenya uwo muryango wabajyanye uwo ari we.
Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ay'i Rwanda?
Icyo gihe nari ndi mu myaka 15.
Ku buryo umuntu waje agatwara murumuna wawe ufite imyaka 15 utamwibuka isura, utazi ukwasi, utazi izina rye?
Kubera ko nari mfite data wacu na sogokuru bari babikurikirana, ni nabo bajyanye abana kuri komini. Ubwo rero njyewe ndumva ntabwo nigeze mbikurikirana cyane, ahubwo sogokuru na data wacu nibo bajyanye abana kuri komini hanyuma baza batubwira ko babajyanye.
Burugumesitiri wanyu icyo gihe yitwaga nde?
Burugumesitiri yitwaga Butera Anastase.
Aracyariho?
Aracyariho. Muri iyi minsi yashize naranamuvugishije ambwira ko ibyo bintu abizi, ndetse ngo bibaye na ngombwa natanga na nimero akaba yabisobanura uburyo bagiye.
Ushobora kumpa nimero ye nkamuhamagara akambwira uko bagiye?
Nimero ye nayibaha nubu ndayifite mu ntoki, 078 88 60 45 yari urugumetero wa komine Cyungo.
Iyo muvuganye akubwira ko bari umuna bawe bajyanywe mu cyigihugu,
navuga ko tazi igihugu bagiyemo avuga ko ngo bavuye kuri komine ngo bage ngo hari ikigo cyari kiri i Kigali ngo nicyo babajyanye
i Kigali amagana he
mu Kiyovu ngo niwe ufite ikigo cyari kiri ngo cyitwa Gatransit.
Emmanuel ayi Rwanda ndagushimira cyane ikizere ufitiye ijwi rya Amerika n'ikiganiro Agasaro Kaburaga. Nitumenya aho icyo kigo bitaga Transit giherereye mu Cyovu n'abakiyoboraga, tukamenya n'ukuntu abo bana bahageze bavuye muri komine Cyungo, tuzamenya irengero ryabo. Ndagushimiye cyane. Tukimara kuvugana na Ayi Rwanda Emmanuel ushakisha abavandimwe be Ndayisaba na Nyirantezimana nta yandi mazina bafite, yenda bari batarabatizwa, ijwi rya Amerika yashatse Butera Anastase wigeze kuyobora icyahoze ari komine Cyungo uvugwa ko yatanze abana babo twaramubonye. Butera Anastase, kaze neza ku ijwi rya Amerika.
Murakoze kunyakira.
Nari nguhamagaye ngushakaho amakuru. Hari abana babiri ndimo nshakira irengero, hari umuhungu witwa Ndayisaba, umukobwa witwa Nyirantezimana, kandi bambwiye ko ushobora kubuzi amakuru y'ukuntu bavuye mu Rwanda. Hari ikintu wabuzi watutangariza?
Ibyo iyo dosiye kuko yabayeho yo ku fata abantu babaga bafite ubukene, babaga babayeho nabi, noneho bakabahuza n'abagira neza bo hanze mu Butaliyani no mu Bufaransa no mu Bubiligi. Ariko sinakubwira ngo kanaka yagiye muri iki gihugu, kanaka yagiye muri iki gihugu. Umuntu wari uyoboye iyo dosiye ni witwa Mushashi Beatrice, wakoraga muri Minisiteri muri Minaroke. Akaza mu nkambi cyangwa se akaza mu hariya hari muri Tampo. Noneho akatumenyesha iyo dosiye, agasanga ababyeyi nyine barababaye badafite umufasha, bakumva barabyishimiye, noneho nkabahuza. Ni nange wasinyaga ku byangombwa byabaga bituruka bikura umwana nyine mu kumuturage, nkamuhuza na Mushashi na bagira neza. Hari nk'umupadiri ntibuka izina, nawe wakoreraga i Nyamirambo, ariko ntabwo mwibuka izina, nawe yajyaga azana na Mushashi.
Umupadiri w'umuzungu cyangwa umunyarwanda?
Oya, w'umuzungu. Ya agomba kuba ari umupadiri w'umufaransa. Icyo navuga ni uko dosiye ndayizi ko yabayeho, kuko nanasinyaga ku byangombwa. Ariko kuba nakubwira ngo kanaka yagiye aha, kanaka yagiye aha, cyangwa se ngo nkubwire ngo hari dosiye zasigaraga muri komine ku buryo mwajya gushakisha mu madosiye, nta amadosiye yazaga yateguriwe muri ubu ni Minaroke, ariko icyo gihe yari Minenteri. Noneho twebwe tukazatanga atestasiyo y'uko umuntu avuye muri komine, yari komine Cyungo iyo ngiyo nayoboraga.
None se mwatangaga icyemezo cy'uko umwana agiye agahabwa iyo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ikamushakira umwana, ikamushakira abagira neza n'ababyeyi mu mahanga, mwabaga muzi ko abo bana bagiye kurirwa n'abandi babyeyi, cyangwa muzi ko ari nko kubashakira amashuri bagiye kwiga ari babonye abandi bantu bazabarira bagakura?
Kwabaga ari uko abana babayeho nabi, ababyeyi mbese bagasa n'ababarekura kugira ngo bagira amahirwe yo gufatwa neza n'abagira neza. Noneho kubera ko ibyo bintu byabaga, habaga haje umuntu wo muri Minisiteri Minenteri, nta kindi twari kubivugaho, twabonaga ibyo bintu bikubiyobowe na Minisiteri. Iyo aba ari umugira neza w'iyizira, ntabwo nari kumwemerera. Ntafite uburenganzira bwa prefe cyangwa se bwa suprefe cyangwa se bwa minisitiri. Ariko kubera ko uwo muntu yazaga nyine afite na ni karita yo muri minisiteri, kandi nari namuzi urumva ko izina na mbere yuko ajya gukora muri ministeri wo mudamu nari muzi kuko abandi twari twarigeze gukorana
ariko se
yitwa Mushashi Beatrice
ndamuzi ariko se mwamenyana mwakorana yazana ikarita y'umuni ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu gufata abana ukabamuha ngo yababoneye abagira neza abo bagira neza wigeze umenya baribo wigeze umenya isura yabo ntago ugize utekereza twasanga ari birura bigiye kuturira abana ntago ugize utekereza ko abo bana bashobora kuba bajyanywe mu buryo butemewe mwigeze icyo kintu ugize ugitekereza
ibyo uburyo butemewe ntago nari kubitekereza kuko yaje ari umuntu wo muri ministeri uri ku kazi ntabwo nigeze intekereza rero ko haba harimo amanyanga noneho kumenya abo bagira neza ni umupadiri namenye wigeze kuzana nawe nuwo gusa namenye
nones bwana Butera Anastase ndimo ndagerageza gutekereza ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yari ifite urufurina yari ifite ahantu abo bana ibacumbikira mbere y'uko bahabwa ababyeyi ndimo ndibaza ukuntu byagendaga kereka mbonye uwo mushashi yenda niwe wansobanurira neza uko byagendaga
n'ubundi ubwo n'ubushaka adresse ye kuko navuze ko namuzi noneho akagusobanurira ariko njye yambwiraga ko hari ahantu hari transit Inyamirambo no mu Kiyovu babanza kubafata neza aho ngaho bakabashakira n'ibyangombwa byo kujya mu mahanga kuko batavaga muri komini bahita bagenda ubwo babanzaga kubashakira ibyangombwa bari ahantu bategereza aho yambwiye ni Inyamirambo kuri uwo mupadiri no mu Kiyovu ahantu ntamenye neza
mu Kiyovu nange barahambwiye ko hari ikigo banyuzagamo abana centre de transit nuwo Beatrice Mushashi uvuga ndamufite mu bantu nzi nzamuhamagara mubaze niba koko yarakoze muri iyo ministeri uvuga niba icyo kigo akizi kugira ngo tumenye neza uko ibintu byifashe
okay ubwo nuko bimeze
ariko se ugereranije ukibuka wasanga abana wasinye kugira ngo bagende ari nk'abangahe
bagende barenze 30
mu gihe kingana iki
ni muri 93 bishyira 94
ijwi ry'Amerika yakomeje gushaka makuru yatuma tumenya irengero ry'abana babiri Ndayisaba na Nyirantezimana bakomokaga mu cyahoze ari komini Cyungo icyo kigo cy'agateganyo abana banyuzwagamo cyari mu Kiyovu twamenye ko cyategekwaga n'umufaransa Benoît Artigo waruhagarariye ishyirahamwe Accueil sans frontières ryashakiraga abana babyeyi mu Bufaransa ikigo cy'agateganyo cy'Inyamirambo cyari gihagarariwe n'umupadiri witwa Pierre Jo wo mu bapadiri bera yakoreraga Association Lumière des Enfants nayo yoherezaga abana mu Bufaransa amakuru twahawe n'ishyirahamwe ry'abo bana bahawe ababyeyi muri icyo gihugu uyerekana ko hari abana b'abanyarwanda 560 mwabyumvise Butera Anastase wahoze ayobora komini Cyungo yavuze ko abana yabahaga uwitwa Beatrice Mushashi twaramushatse turamubona atuye mu Bufaransa tumuhaye ikaze ku ijwi ry'Amerika
nuko murakoze nshimiye Imana kuba mumpaye ikaze
ni ikiganiro Agasaro Kaburaga mu kanya navuganaga na nuwahoze ari burugumestri w'icyahoze ari komine Cyungo Butera na Stage tuganira ku bana bavanywe muri iyo komine bagashakirwa abandi babyeyi. Banze umbwire iyo dosiye y'abo bana bashakirwaga ababyeyi wigeze uyikoraho muri minisiteri wakoragamo.
Nakoraga muri minisiteri des affaires sociales n'ibeho myiza y'abaturage niho nakoraga. Icyo gihe yari iyobowe na ministre Landwarte witaga Rando, noneho hakaba harimo iyo dosiye yari ishinzwe kureba abana b'imfubyi bashobora kujya kurererwa mu mahanga. Noneho rero iyo dosiye rero twandi mu bantu ndi mu ikipe bayikoragaho.
Waba warigeze ujya muri zone tampon cyangwa se mu nkambi yariyo yose, ndashaka kugenda nka Nyacyonga cyangwa se handi gushaka mwabana nkuko burugumestre wahoze ari burugumestre Butera abivuga?
Burugumestre tugomba kuba twarakoranye, sinibuka neza ni kera iminsi ishize ni myinshi, ariko iyo komine ya Cyungo nayikozemo ndetse na hariya hari aho impunzi zari zareje muri Nyacyonga naho twarahakoze tujya gushakayo abana ariko abana b'imfubyi. Niho baduhaga twajyagayo tugasanga burugumestri yakoze recensement y'abana b'imfubyi akaba ariwe baduha, kuko ntabwo twari dufite uburenganzira bwo kujyana abana badafite ababyeyi.
Yavuze ikigo yise ngo ni ikigo de transit, ni ukuvuga ko ni nk'ikigo gishyirwamo abana mu gihe bagitegereje kubonerwa ababyeyi. Yavuze ikigo kimwe cyari Nyamirambo n'ikindi cyari mu Kiyovu, ibyo bigo koko mwarimu bifite?
Ntabwo ari ibigo bya minisiteri ya minisiteri y'imibereho y'abaturage, ni ibigo abana bajyagamo bifitwe n'abantu babiyoboye ariko bakorera asosiyasiyo ziri mu Bufaransa. Noneho abo bazungu bari babiyoboye akaba aribo twanajyanaga no mu kigo cy'impunzi kuzana abana. Najyanaga n'umuzungu witwaga Benoit Artigo, niwe wari ushinzwe ikigo cyo mu Kiyovu. Hakaba n'ikindi kigo cy'Abanyamirambo cyari gifitwe n'abapadiri babiri, umupadiri w'umuzungu w'umufaransa n'undi mupadiri w'umubirigi, ariko abo bapadiri bo ntabwo nigeze njyana nabo mu kigo cy'impunzi. Twagendaga tureba abakozi babiri ba minisiteri y'imibereho y'abaturage tujyanye n'umuzungu, ariko nyine natanze ni njye wayoboye ikipe.
Hari aho yavuze yuko wajyanaga n'umupadiri atiwuka izina, yaba yaribeshya kubonanye n'uriya muzungu Benoit Artigo akibwira ko ari umupadiri?
Yaribeshye kuko uwo mupadiri niba aragiyeyo ntabwo twajyanye.
Abo bana mukabafata mukabanyuza muri ibyo bigo bakahava bajya mu Bufaransa cyangwa se ari n'abajyaga mu Bubiligi?
Ukuntu ibintu bimeze nta kubisobanura muri aka kanya ntabwo byoroshye.
Gerageza.
Kuko ni dosiye yari na asosiyasiyo zo mu Bufaransa zemewe na leta y'Ubufaransa, zanyuraga muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ubufaransa. Noneho izo asosiyasiyo zikaba zifite ababyeyi bashaka abana bifuza kurera abana bo kurera noneho bo kwa dokta. Noneho ababyeyi bakaba bahagarariwe n'iyo asosiyasiyo kubera yuko minisiteri inakoreraga ntabwo bemeraga ko habaho les adoptions individuelles, bakoreshaga n'adoption zinyuze muri asosiyasiyo. Hari izindi nyinshi ntazi ariko izo nakoranye nazo ni izo ngizo ebyiri.
Ayo mashyirahamwe amazina yayo urayibuka?
Hari imwe yitwa Accueil Sans Frontières, ariyo Benoit yakoreraga, yakoranaga nayo niyo yari represent sanga mu Rwanda, yari afite n'indi mirimo akora ariko akaba ari antene yawe. Noneho hakaba n'iyindi yitwa yakoranaga na Padiri w'Inyamirambo, nabo bapadiri b'Inyamirambo yitwaga Lumière des Enfants. Noneho rero ubwo kuko bazaga bafite amadosiye y'ababyeyi bafite icyo bita agrema inahangaha mu Bufaransa, iyo utayifite ntabwo ushobora kubona kwa dokita umwana. nuko noneho rero ubwo bakatwereka izo dosiye bakatwereka amadosiye yuzuye hari nabo amadosiye twajyaga twanga tubona twebwe adusabiranye n'abana bacu ndetse rwose ku buryo na minisitiri Rando ibyo yari yaravuze ati amadosiye nk'aya ngaya yo kubona wayanze ko hari amadosiye twanze bajya kwipurenya abazungu bajya kwipurenya noneho aravuga ati kubona wayanze ati ntacyo bitwaye ati humura ati abana bacu bagomba kugenda biporoteje tuzi ko bagiye ahantu heza.
Mbwira muri make nk'izo dosiye wangaga zabaga zimeze zite?
Nuko habaga harimo nka raporo psikolojike y'ababyeyi. Iyi dosiye nibuka nanze niyo umubyeyi yari afite umugabo yari yarirumariye ariko muri raporo psikolojike bavuga yuko umugore we yapfuye yiyahuye. Noneho rero kumva ko umugore we yapfuye yiyahuye uravuga uti yararongoye yazanye undi mugore ese umugore wa mbere yapfuye yiyahuye kuma azize iki? Nicyo kintu cyatumye ngiye numva iyo dosiye ntayikunze.
None ko wambwiye mu kanya yuko mutakoraga adoption individuelle ni ukuvuga yuko ntabwo mwafataga umwana ngo muhe umubyeyi kanaka mwafataga abana mukabaha ishyirahamwe kanaka rikaba ryo ribatoranyiriza ababyeyi.
Nibyo rwose ni ishyirahamwe kanaka ryabatoranyirizaga ababyeyi kuko ababyeyi baba bashaka abana bakurikije mbese imyaka y'abana bashaka noneho asosiyasiyo kuko iriyo ari hagati yacu n'abo babyeyi niyo yabagize ababyeyi yarabakurikiranye kandi anayiza akomeza gukora hore yo kwakompanya yo guherekeza ababyeyi bageze abana bageze mu Bufaransa.
Kuri ibyo by'ababyeyi bahabwa abana byarashobokaga ko nk'umubyeyi umwe yaba umugabo cyangwa se yaba umugore utarashaka yahabwa umwana?
Oya, ntabwo byashobokaga. Ntabwo byashobokaga ahubwo n'ibingibi byo kuvuga ngo harimo abantu baba homosexuels ibyo ntabwo twebwe twari tubizi. Niyo bijya kubaho ari nk'abantu b'ibitsina bibiri bihuje ntabwo twari kubikora donc umuntu umwe ku giti cye ntabwo twashoboraga kumuha umwana ntibyashobokaga. Minisiteri ntabwo yari kwemera kumutanga kwemera ko iyo dosiye bayemera.
Mbikubajije kubera ko hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga hari umwana umwe wahawe ababyeyi ariko bari umunabe baje bamusanga bavuye mu Rwanda babazanye ngo nabo baze kurererwa mu Bubiligi boherezwa kurererwa mu Bufaransa kandi bahabwa umukobwa udafite umugabo.
Ndumvye dosiye ntayizi ntabwo yashoboraga gutambuka rwose ibyo uje kubishoboka iyo mbigumbi kuvaniyeho rwose ntabwo byari gushoboka. Deje iyo njya kuyibona nk'iyo ngiyo ntabwo tuba twarayemeye.
Umbwiye yuko abana bagendaga bose babaga badafite ababyeyi babaga ari imfubyi.
Niko byari byanditse. Iyo twajyaga kubashyikira muri komine batubwiraga ko abana ari imfubyi.
None ni iki cyabemezaga ko abo bana ari imfubyi? Mwarebaga dosiye mukabona ko se na nyina batakiriho kubera ko bibaye ibyo ntabwo twaba dufite bano babyeyi baba bashaka abana babo.
Yewe kubera yuko ubukora muri minisiteri wagera muri komine ukaba wiringiye wizeye burugumesitiri wizeye n'abakozi ba komine noneho rero uko bakaduha impapuro zerekana yuko umwana ababyeyi be bitabye Imana none se wajya kuvuguruza umuntu ngo ntabwo nzi ko umubyeyi ngo umubyeyi aracyariho. Oya, ntabwo twigeze dufata abana bafite ababyeyi rwose niyajya no kuba afite umubyeyi ahubwo nta n'ubwoba yaragiye.
Kuko
deja hari n'ikindi kigo hari n'indi sisiteme yari hari yo kugira ngo abana bafatwe n'ababyeyi b'abanyarwanda. Noneho n'abo bana rero bafatwaga n'ababyeyi b'abanyarwanda iyo ntabwo ngiye dosiye ntabwo ariyo nakozeho ariko umuntu wayikoragaho yagombaga kujyana abana badafite ababyeyi yagomba kujyana abana b'imfubyi rwose.
Aba babyeyi batwaraga abana hari ikintu bishyuraga kugira ngo abo bana bagende?
Ababyeyi ku giti cyabo nta mafaranga batangaga ngo bayatange ngo wumve ko hari amafaranga batanze ariko kuko asosiyasiyo yo ikorana na minisiteri des affaires sociales na minisiteri imibereho myiza y'abaturage yatangaga ikintu gisa nka geste yo gushimira kimwe mbese nko muri commune cyungo cyangwa cyumba sinibuka ndumva barakoze mu kintu cyo kugura amasuka cyangwa iki sinibuka ikintu sinibuka icyo bayakoresheje amafaranga batanze ntabwo nibuka icyo bayakoresheje sinanayabonye sinzi nuko angana.
Impamvu nari mbikubajije ni uko muri aya madosiye y'abana bahabwa ababyeyi binyuze mu mashyirahamwe ya Naya hari nk'ishyirahamwe rimwe nzatangaza ejo bundi hano ku ijwi rya Amerika ryafataga abana mu Rwanda. Iryo shyirahamwe nagiye mu madosiye nsanga umwana kugira ngo agere mu Bubiligi umubyeyi umushaka yaratangaga 77,000 by'amabirigi y'icyo gihe 77 kugira ngo ushobore kuvana umwana mu Rwanda umugeze mu Bubiligi. Niyo mpamvu ushaka kubaza niba umubyeyi w'umubiligi yaratangaga 77,000 by'amabirigi kugira ngo umwana ashobore kuva mu Rwanda agere mu Bubiligi. Uwavaga mu Rwanda ajya mu Bufaransa yatangwaga hangahe?
Nta mafaranga yatangwaga kuri buri mwana.
Ndashaka kuvuga ngo harimo amafaranga yo kumugurira indege yo kumugurira tike y'indege
yo mu Bubiligi. Mbabarira nkubaze nange ikibazo kuko iyo byo ntabwo mbizi by'abantu bashobora kuba barakoreshaga ibintu by'amanyanga wenda bakaba barakoresheje ibintu by'amanyanga bakagurisha abana ibyo ngibyo ntabwo mbizi. Ariko abana bagiye banyura muri association boherejwe mu rwego rukurikijwe n'amategeko ntabwo bigeze babatangaho amafaranga ukuvuga ngo umwana bamuguze amafaranga ya nayo umwana bamuguze amafaranga ya nayo na nyakwigendera minisitiri Andwardi aramutse ahari yabikubwira ko bitashobotse ko atari ko byagendaga.
Ntabwo sinzi niba umuntu yabyita kugura navuze
77 ari iki wa muntu w'Imana
ko bigaragara uko yakoreshwaga yarabaga ari amafaranga yo kugura tike y'indege no gushaka impapuro zizamuzana ndetse hakabanza gutangwa 45,000 mbere yuko umwana agera mu Bubiligi yagera mu Bubiligi hagatangwa asigaye. Nashakaga rero kumenya niba namwe mu Faransa byarabaga kugira ngo bizamfashe kumva neza uko aba bana bagendaga n'impuhwe zabaherekezaga kugira ngo bagire mu miryango yagombaga kubarera.
Umva amadosiye twakozeho muri Minisiteri y'Imibereho Myiza y'Abaturage dukorana na association izi byina kubyeze hano mu Faransa. Ntabwo zigeze na rimwe zitanga amafaranga niyo yo kuvuga ngo wenda dutanze amafaranga 5 cyangwa 20 cyangwa 100 cyangwa 1,000 par enfant no kuri buri mwana jamais. Amafaranga batanze ni amafaranga rusange asa naho kwa kundi umuntu avuga ati ntanze ikintu cy'ishimwe kandi ayo mafaranga yose yahise ajya muri komine cyungo cyangwa na cyumba aho muri aya makomine twakoranye nayo mu rwego rwa reconstruction. Ndumva barakoresheje n'ibintu byo kubaka amashuri hari umunsi w'imvura ntabwo nibuka neza icyo ni ibintu nk'ibyo bavuga bati mbese abantu bagura imbuto mbese abantu bubaka amashuri mbese abantu bakora ikintu ibintu byo kongera kwiyubaka ariko nta bintu by'amafaranga wenda hari uwavuga uti waribagiwe. Oya ntabwo nibagiwe amafaranga yigeze atangwa ku mwana waje mu Bufaransa ndetse n'uwagiye mu Bubiligi anyuze muri Minisiteri y'Imibereho Myiza y'Abaturage kuko nabo barahari.
Abajyaga mu Bubiligi bo banyuraga mu rihe shyirahamwe mu yihe association?
Ndumva na association yitwaga Sondergrenzen. Ntabwo nakoranye nabo cyane kubera ko intambara yahise iba ariko ndibuka ko n'umuntu wagiye aherekeje abana jenoside itangira yatangiye rwose akiri muri misiyo aherekeje abana kuko abo bana asosiyasiyo zazaga kubatwara zohereje abantu baza kubatwara. Hakaba n'igihe ababyeyi bo kurera abana bakaza gushyikira abana bavuga ngo barebe uko igihugu cy'abana bakomotsemo kimeze. Abana banagiye ni benshi nta n'ubuntu yanabamenya bose ko ndi hano ko ntazi ko abo nahuye nabo ko ari bake cyane.
nibyo nari ngiye kurangirizaho. Mbese abo bana iyo mwabuherezaga mu Bubiligi cyangwa se mu Bufaransa, hari ubundi buryo mwagiraga bwo kubakurikirana kugira ngo mumenye uko babayeho, uko bakura?
Hari misiyo nigeze kuzamo mu Bufaransa nzanye n'umugabo wakoraga muri minisiteri, twakoranaga muri minisiteri des affaires sociales, muri minisiteri y'imibereho myiza y'abaturage. Twaje tuje kureba uko abana bacu bafashwe mu Bufaransa. Iyo misiyo ni minisitiri Ndasingwa Randuwaridi wayishyizeho, avuga ati mugende mujye kureba uko bariya abana bameze, mujye noneho muze mudukorere raporo. Icyo gihe ni muri 1993. Icyo gihe rero twaraje umugabo ubwe, kuko yari umujuriste yakoraga kunyuzibagira izina rye di, twarazanye noneho tukareba uko abana, uko amadosiye yagiye, we yari ashinzwe kureba uko amadosiye ameze muri ntuze yo point of view juridique ku byerekeranye mu rwego rw'ubucamanza. Niba ibintu bya adoption zarakozwe neza inaha ngaha, niba adoption plenier yaremewe, niba uko bimeze. Noneho njyewe nkareba le côté socio educatif, nkareba uko abana bafashwe mu ngo, nkajya kureba ibyumba byabo uko bimeze, nkajya no mu mashuri kureba integration yabo mu mashuri uko bimeze. Iyo misiyo yacu yabayeho rimwe gusa, ubundi ntambare tuba ntabwo yongeye kuba.
Beatrice Mushashi, nongere ngushimire cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndabashimiye cyane, ndamutse ngize icyo nshobora kuba namarira umuntu uwo ari we wese. Kandi njyewe nanjye ku giti cyanjye ku bwanjye ndi imfubyi, ntabwo natererana imfubyi, kandi nkunda abana, narabyaye kandi nakoreye igihugu, kandi nzakomeza ngikorere.
Ndagushimiye cyane.
Ndagushimiye nawe muntu w'Imana.
Agasaro Kaburaga.
Amakuru Ijwi ry'Amerika yamenye nuko Nyirantezimana ari mu Bufaransa. Turacyashakisha amakuru ya musaza we, nawe tukivuganira mbere yo kubahuza na mukuru wabo ayi Rwanda Emmanuel. Mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika, ikiganiro wa Gasaro Kaburaga, umwihariko wa muri Sanga. Dukomeje guha umwanya barangisha babo icyemezo Pierre Clément uri mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Gako, mudugudu wa Butangampundu, n'umwarimu muri kaminuza.
Ndarangije umubyeyi wanjye cyangwa wacu, wanjye n'umuvandimwe wanjye, kuko tuvuka turi babiri. Noneho ubwo tukaba twaravutse kuri papa witwa Ngirorera Jean Damascene na mama witwa Mukaruzindana Irene. Ariko papa yaje kwitaba Imana muri 1991, dusigarana na mama muri 1994. Tuza guhungana nawe tujya muri Zaire, ariyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi tuza kuba mu nkambi zo muri Kivu y'Amajyepfo, ngo yari inkambi yitwaga Kabira, yabaga mu karere ka Karehe. Niba ngibwa neza niko babivugaga, turi abana ubwo. Noneho tuba mu nkambi ya Kabira, mama rero niwe twabanaga mu nkambi. Nyuma muri 1996 tuza kuva mu nkambi, ubwo habaga intambara yo guhirika Mobutu ku butegetsi, tuza guhunga mama tuba ariwe tuburana. Kugeza n'ubu ngubu ntabwo turongera kumubona, kuva mu kwezi kwa 11 muri 1996 kugeza ubu. Ubwo icyo gihe iyo mirwano yabaga n'inkambi zigasenyuka, twarahunze tuva mu nkambi tuza kugera ahantu bita Ishanji. Aho ngaho rero niho twaburaniye na mama.
Mwebwe byagenze gute, mwagarutse inyuma bo barakomeza cyangwa se mwaratatanye icyo gihe mwese mukwira imishwaro?
Uwo munsi icyo nibuka neza, mama yagiye ari mu gitondo, kuko umva ni njye wari mukuru, agenda atubwira yuko agiye guhaha. Hari undi mudamu bajyanye ngo hari ahantu bajyaga guhaha, bakajya gukura ibirayi mu mirima y'Abakiga, bakajya kubikurayo bakabigura, ariko bakajya kubyirebera mu murima. Noneho rero agenda ajyanye nawe ajanye no mudamundi bagenda ari mu gitondo ariko kwako ahantu ha ikirere cyaho wabonaga gihora kijimye kuko nantu mu misozi miremire hasi aho hahora ibihu ntabwo nzi neza amasaha ariko nkurikije ibyo yari yagendeye byari bigiye kuba nka saa sita noneho baza kurasa imirwano yongera kubura turaho ngo mu nkambi turategereza ko hantu twe turumva hari ari shitingi gutya kandi tuba hejuru ku misozi abantu twari twegeranye twe duturanye muri iyo nkambi sinzi na nabyita inkambi kuba byari nka period of transition kuko twarakomezaga duhunga mu by'ukuri ntitwari tugiye kuhatura birambye noneho icyo gihe abo bantu nabo baratubwira ngo ntidukureho shitingi ubwo yari njye na murumuna wanjye n'undi musore nawe mama yari yarafashe amurera yitwa Ngabonziza ubu ni umugabo atuye Rwamagana hakaba n'undi mwana nawe twe twatoraguye ariko nawe nyuma twaje kuburana icyo gihe rero aho hantu twari turi baratubwiye ngo dukureho shitingi turazinga abo bantu baratubwira ngo tugende kugira ngo bataza kuturasiraho urumva mama ntabwo yigeze agaruka kuva hari ibyo twahasize twe turagenda tugenda atari yava guhaha kugeza n'ubu ngubu ntabwo twongeye kumubona ntabwo tuzi na keretse umuntu umwe yigeze kutubwira ngo yamubonye pindipindi mu kwa kane muri 1997 ariko ubwe nta muntu mu by'ukuri uduha amakuru ngo abahangaha
uwo mudamu wajyanye na mama wawe gukura ibirayi izina rye uraryibuka
oya ntabwo mbyibuka gusa icyo nzi ko turi mu nkambi aho ngaho ikabira uwo mudamu yari umwarimu muri primaire mu nkambi
yakomokaga hehe kugira ngo
uwo mudamu ashobora kuba yarakomokaga Igitarama yego
noneho wamubonye bwa nyuma itingitingi muri 1997 waba wibuka izina rye
yitwa Mutagoma ni umugabo w'ikibungo igaseta hafi aho papa avuka ariko kugeza n'uyu munsi uwo mugabo yaje gupfa ntabwo akiriho yaba we yaba n'umugore we bapfuye nko mbere ya 2005
uwo mugabo Mutagoma wakubwiye ko yahuye wakubwiye ko yabonye umubyeyi wawe itingitingi yaba yarakubwiye niba yaramubonaga ahunga asa n'uwerekeza hirya gato
yakubwiye yuko yamubonye akora muri Croix Rouge
yakoraga muri Croix Rouge
yabonye icyo gihe mama ngo akora muri Croix Rouge
abantu benshi bumva ijwi ry'Amerika ho muri hose ku migabane yose y'isi ari n'abari muri Afurika hirya no hino abanyuze itingitingi ni benshi waba yarabonye umudamu witwa Helena Mukaruzindana wakoraga muri Croix Rouge akaba azi aho aherereye yahamagara ijwi ry'Amerika akamubwira yuko umuhungu we icyemezo Pierre Clement amushakisha mwaba mukoze nawe na Gasaro Kaburaga mudufashe tugashake icyemezo Pierre Clement niba umubyeyi wawe akiriho nicyo tumwifuriza niba kumva wamubwira iki mbese niki wumva wamubwira nk'umwana kuri uyu munsi
biragoye kuba ari icyo umuntu yabwira umuntu bamaze imyaka 25 batabonana ariko wenda we niba akiriho akurikije imyaka twe dufite kumva ni njye wari mukuru nefite imyaka 9 murumuna wanjye afite imyaka 6-7 gutyo byagorana ko we yakiyumvisha ko twaba tukiriho uyu munsi ariko twamubwira yuko turiho twabaye abagabo murumuna wanjye ni umwarimu muri secondaire nanjye ndi mwarimu muri kaminuza turubatse nubwo murumuna wanjye atari yashinga urugo ngo ashake umugore abyara ariko tubayeho kandi tubayeho neza ikintu twamubwira ni uko famiye iye yacu kwa papa bose baraho abasigaye batapfuye yaba mu ntambara cyangwa bapfuye nyuma y'intambara na genocide kugeza n'ubu abandi turahari cyane cyane abuzukuru b'ababyeyi babo ababyeyi ba papa cyangwa ba mama rwose tukamubwira ko twifuza kumubona rwose byadushimisha twongeye kubana nk'umuryango murakoze
urakoze nawe Pierre Clement Kemezo ndagushimiye cyane kuri kino kizere wagaragarije ijwi ry'America muri kino kiganiro agasaro kaburaga tuzakora ibyo dushobora byose kugira ngo tuguhuze n'umubyeyi wawe nibariho ijwi ry'America azaduhamagare azatwandikire n'ababa bamuzi abamubonye nabo kandi imirongo ya telefone yacu kujwi rya Amerika ihora ifunguye muzatubwire ako gasaro kaburaga kaboneke ndagushimiye cyane
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mu minota isigaye undi dutumikira ni Habimana Denis n'umwana uhawe abandi babyeyi mu Bufaransa mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe 1991 aturutse mu kigo cy'impfubyi cyari Masaka ya Kigali ise yitwa Nyiridandi Gaspar ukomoka mu cyahoza ari komini Maraba aho bita mu mikingo muri segiteri ya Maraba mu cyahoze ari Prefectura ya Butare nyina yitwa Mukakarima Esperance akaba umukobwa wa Nsigaye Kalisiti na nyira Majangwe Ansira bari batuye mu Matyazo ya Ngoma ibutare Habimana Denis ikinyarwanda yarakibagiwe turamusemurira ubutumwa afitiye umuryango we
y'a pas une seule seconde où je ne pense pas à eux. Voilà.
Nta segonda nimwe shira ntabitekereje. Niko bimeze. Ni ikintu ntekereza kuva nkiri muto kumenya ko nageze mu Faransa mfite imyaka 5 ariko aba ntawema gushaka kumenya aho nkomoka. Byanshimisha cyane menye ko barokotse amahano yabaye abasaba ko bangera aho banyuze ku ijwi rya Amerika kugira ngo twongere duhure. Kuko gahunda yanjye niyo kugaruka mu gihugu cyane.
Ensemble quoi parce que moi mon but c'est aussi de revenir dans mon propre pays et ça serait vraiment un plaisir de reprendre contact avec
Ikabarero byanshimisha amenyanye na bene wacu tumaze imyaka 35 tutabonana kubera ko maze kuba umugabo nize amashuri mu Faransa nkora imirimo itandukanye meze neza sindwaye narakuze mfite akana k'agahungu ndifuza kujya mubwira ko nkomoka mu Rwanda ko nahawe abandi babyeyi ariko mfite bene wacu mu Rwanda niba rero banyumva nabasaba ko babanyuraho ku buryo butaziguye abo kuri radio kugira ngo muduhuze kuko mpora mbirota kandi sinabibahisha ko mfite igishyika icyo kintu cyiza cyaba kimbayeho mu buzima bwanjye
twahise dutangira gukora ubushakashatsi mu mikingo ya Maraba twasanze Nyiridandi Gaspar koko yari ahatuye twamenye ko umwe mu bana be w'umukobwa witwa Genoveva Mukandamage yashatse ahitwa Igishamvu Genoveva Mukandamage rero niba uri igasitankingi imuboni inyakibanda cyangwa se ishori musaza wawe Habimana Denis ni aragushaka n'undi wese wumva iri tangazo kuri radio ijwi rya Amerika yumvikanira mu Rwanda hose yabimumenyesha akandi dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga twari twabateguriye nshimire cyane abagize uruhare rukomeye kugira ngo dushobore kubona iyakaremye washakishwaga na mushikiwe Denise Mukakamanzi abadufashije kugira ngo duhuze mu ngwara karamana nyina Rose Nyira Bahira abadufashije kumenya Genoveva Mukandamage aho waherereye uwo ni mushiki wa Habimana Denis mbashimiye icyizere mukomeje kugirira radio yanyu Ijwi ry'Amerika n'urukundo mugaragaza mudufasha guhuza ababuranye na Kagaruka. Mugira amahoro, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.